Yo, what's up, Motif? Let's get him. Utaseme imeiva, but mboga bado haitoshi. Utaseme imeiva, but mboga bado haitoshi. Utaseme imeiva, but mboga bado haitoshi. Soul food, aka lady killer. Hata wakileta beef, bado hawatoshi mboga. Managu terere omena, bado hawatoshi mboga. Murenda usuga sukuma, bado hawatoshi mboga. Mindio sembe maneka, bado hawatoshi mboga. Hawatoshi mboga, bado hawatoshi mboga. Hawatoshi mboga, bado hawatoshi mboga. Hata wakileta beef, bado hawatoshi mboga. Mindio sembe maneka, bado hawatoshi mboga. Nashukuru mola mina ishi. Ishi, ishi, ishi. Chakula pia nina dishi. Dishi, dishi, dishi. Mabazi nimeva siguchi, babado kicheki maze siko uchi. Uchi, 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 uchi. Chuhadi chini ni suti, viatu nimeva ni buti. Mafans wanapiga saluti, wanasema ngoma zangu ziko fiti. I guess mini mchawi, bado mimi na waruga. Mahaters kuchanganyikiwa, mistari zina wakoruga. Marapa wana mapanganga, kila siku wanadanganyana. Eti wamekua game na walikuja tujana. Kazi ni kutukanana. Eti penye wanajulikana. Wacheni kutubeba pala kwani sisi hatu kuzaliwa jana. Kiza penye nina flow. Nikisaka hizi do. Nikipata nipo do. Hivo ndo sisi hugo. Hivo ndo sisi hugo. Buda mina leta show. Hata wakileta beef bado hawatoshi mboga. Managu terere omena bado hawatoshi mboga. Murenda usuga sukuma bado hawatoshi mboga. Mindio sembe maneka bado hawatoshi mboga. Hawatoshi mboga bado hawatoshi mboga. Hawatoshi mboga bado hawatoshi mboga. Hata wakileta beef bado hawatoshi mboga. Mindio sembe maneka bado hawatoshi mboga. Heavyweight MC ndani ya hip hop game. Ukitaka kunijua ma hip hop name. Ukitaka kunijua ma hip hop name. I break these fake rappers, leave them lame. These fake rappers, leave them lame. Contemplating how I did it cause they're not the same. Contemplating how I did it cause they're not the same. Kwa hii bass ndio rap ina break down. Kila mtu ndani club ana get down. Haters nikipita wana bow down. Wanajua nimeshika mpaka uptown. Downtown ghetto mpaka street madem. Wanataka ni wakiss kwa chicks and then wanataka ni wafunge chicks. Mina vuta booms. Kurarua mistari nikisaka chums. Kurarua mistari nikisaka chums. Buy mashoneti kona many rooms. Zaku buy mashoneti kona many rooms. Chuma na machine inalianga room. Chuma na machine inalianga room. Range Rover na Rolls Royce. Buda tutati endesha. Mina jua one day nitafika tu. Ngoma zangu mtasikiza mkiruka juu. Zingine zikichunda na niamata tu. Radio, TV, Kenya hadi maju. My dreams are valid. Kolabo na Khalid. Mistari ninangusha ni kali kali. Mapanso na piga nduru wa shakubali. Nipishe nipite na sita fadhali. Dreams are valid. Kolabo na Khalid, kolabo na Khalid, washakubali, washakubali, na fita fadhali. Hata wakileta beef, bado hawatoshi mboga.